zenhousenambia.com.
The GOAT.
Kwene kuchoke la zuba nkwatu.
King twice in the building.
And the bad boy and good at it.
Boy in my life, alliance ya mankala na vision. No wonder pochita vintuti mankala na reason. Vito sometimes life ikawa monga prison. But vima chitika ikafika season. Security ni kufight ila veufuna uka uka. Chase the dreams that you have uka gona. It's not easy to be a breadwinner. Ni kukosa more special ngandiwe mamuna. Ni soche life wa imirila wagwako. Vena wakuseka vena wakulimbiki sako. Gani wawo yova matawa na vanzako. At the end of the day focus. Life ni yaku vawene vitu kwa nisabeta kufisevenzera. Ni pangono pangono pushinga visa fendera. Osa konda vadomera mundosa muchetekela. Limbikira kupembela mulungu
samu. Mundo aliete ya masiva. Vea mafuna kukacha mumamawa. Ungangale sivo seva ntolo self employee. Batiza balansa. Mundo wa masiva. Vea mafuna kukacha mumamawa. Ungangale rova chapeno na future boy. Batiza balansa. Never give up on your dreams.
Never quit, never quit.
Don't you give up on your dreams.
Never give, never give up.
Never give up on your dreams.
Never quit, never quit.
Don't you give up on your dreams.
Never give, never give up.
Haso ni njila ene ititandizila. Kusa kila kia madozi vanati valila. Limbikila vika kosa osalila. One day man on account monga wakutaka tira. Na mufamili ndiwe uzanka la pira. Vaza fende la pafupi vaja wenzo talikila. Vaza zileta vaja wenzo papatila. Na makero wenzo kuka na vazaka kusakila. Woi osalema zipompe ndiwe fighter. Future yako kazi ona brighter. Believe we go make it one day osa doubta. Ni haso na chichete kero paso golo chauta. Sometimes wama seka tika peseka ombua. Viki mfuwa skutibanga vipuwa. But umbawi ni matenda manendie kiwa. Never give up nangu ni yogulisa
vipuwa. Mtu aliete ya masiva. Vea mafuna kukacha mumamawa. Ungangale sivo seva ntolo self employee. Batiza balansa. Mundo wa masiva. Vea mafuna kukacha mumamawa. Ungangale rova chapeno na future boy. Batiza balansa. Never give up on your dreams.
Never quit, never quit.
Don't you give up on your dreams.
Never give, never give up.
Never give up on your dreams.
Never quit, never quit.
Don't you give up on your dreams.
Never give, never give up.
Ngati vintu veo pushinga sivi chitika. Just wait for your time. Kuli be bad season ye inkarili na iwe. Just wait for your time. Never give up your dreams, na na na. Don't you give em up. Don't you give em up. Na 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 na.
JJ the Gets, Giovanni.
Never give, never give up. Whoa.
Nature VK, na Rich Mo.
Never quit, never quit.
Rumbitzai Mnyuki, DJ Smash.
Never give, never give up.
Download music at zenhousenambia.com.